ድሬ ዲሞክራሲ ሙመጂያ ኤብላ ደብሬር ሰገንታን ፍሪ ገርባ ጀዱ ቶርበን ቶኮፍ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬስ ተከጅሩ ፌርፊልድ ዩኒቨርሲቲ ጌጌ ሰሜቱሬ ሰገንታን ኩን ቃመ ኮርሲ ቢፋ በሩምሳ ሁማኒቴሪያን አክሽን ጀደሙ ከዲፓርትመንት ሲያሳ ዩኒቨርሲቲ ቻኬ ሰቲ ከንከነ ሙቱሬ ፕሮፌሰር አፍ ኢትጋፈተምቱን ዲፓርትመንት ቻ ዶክተር ጄኒ ሌተርማን ዲማ በርሲቶተ ዩኒቨርሲቲ ኦካኒሞ ፕሮፌሰሮተ ቢዮታ ደዳ ኬሰቲ ጣበማኒ ከዳበን ስኮለርስ አት ሪስክ ጀደሙ ባስ ኬሳቱ ዋይ ቦበቀለ ገርባ ስለቴ ከናፍ በክቶተ ኢታ ምርገደነ ማፍ ሳጥለማኒ ፈልሙ ከን ስኮለርስ አት ሪስክ ጀደሙ ዋይ በቀለ ገርባፍ ዶክተር መረራ ጉዲና ረቲ ሆጂ ወጀቻ ጅሩላልቺሴ ኢትጋፈተምቶተ ዳበቶተ ለማኒፊ ባረቶታ አደድሩማዳን ሰገንታ ፍሪገርባ ከዘርበንቶኮፍ ቱሬሰነ ጌጌ ሰንኬሳቶኮ ትግስት አሶሲስቴጅርቲ ገራ ሽተንስ እንደብዛ
ኦቦ በቀላ ገርባ እርግሙዴ በረኩማለማፍ ኩለሸን ወገንቶተ ፌሚሴንሶተ ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ካን ዲግደሚቶኮ ወጅኝ ሂደማኒ ቀቤ መነሙርቲቲ ደደቢአት ጅረን የሮን ዱረት ቀበመንሱን የሮ ሞርሚን ኦሮሚያ ኦአ ቱሬቲ ሽሮርኬሱማዳን ሂመናን አንቲ በነመሞ ኤብላ በረኩማለማፊ ኩለጃቱሬ ኤርገሲጋ ማነ ሙርቲቲ ደደቢአ ማነ ሂዳ ኬሰትስ የሮአዳዳት ሞርሚሳኒ ከራአዳዳቲን ብሰቻቲ ቱረን የሮን ሞርሚኛ ተለገቹ ትጎዳንስ ቱሬራ እንገዱ መከነስ ጀቹንስ ጋፋ ኪብተ ተደርበ ማነ ሙርቲቲ ዲያተኒ ቱረኒ ሂደምቶኒ ፊ አቡካቶኒ ሳኔ ከሱመስ ማቲኒ ሳኔ ጋፋስ ሙርቲቲ ኤገን ቱሬ ማነ ሙርቲገሩ በለማ ብራከኒ ወጠበጂ ቶርባ ባራ ኩማለማፊ ኩዳቶርበቲ ሱኒ እሳኑንዱማ አርሴራ ማነ ሙርቲ ኬሰትስ ሂደምቶተ ኬሳም ቶኮ ሰገሌ ሳኔ ወልቀበኒ ዲሚሳኒ ለፈረቡተማ ከጅሩ ዳደቸት ሂመቹ ሳኔ አቡካቶ ሳኔ ኑትማኒሩ ኦቦ በቀላ ገርባይጋ ሆገና ፓርቲ ሞርሚቱ ወከነሳን ኮንግረስ ፌደራላዋ ኦሮሞ ቆፎ ኦዶንታኢን በካዳፊ በርሲሳ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ በርሲሳ ቱር ይሄኛ ከነ ዩኒቨርሲቲን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ጎድና ከኔዲካት ተጠርገሙ ፌርፊልድ ዩኒቨርሲቲ ጀደሙ ዋይ በቀላ በረቶ ተሳ በርሲሳ ቲቱር ዶክተር ጃኒ ሌደርማን ዲፓርትመንት ሲያሳቲ እትጋፈተምቱድ ኮርሲ ምርገደለነማ አዱኛ በርሲስቲ አከሚት ዋይ በቀላ ገርባ አከደጌች አከሱመስ ባረቶታ ሺ ሴሚስተር አቶኮ ሰምበርሲ ሱዳ አከሚት ተከፍለጥ ኢፕሲቲ
professor Gerba's situation was very compelling
ወጂ ፕሮፌሰር በቀለ ገርባ ሆጀቻ ቱሬ ዋንዊ ረትጥየ ፈቹ በርባነን ወልፈካታ ተኤነርጌ ዳምኒ ስኮለርስ አት ሪስክ ጀደም የሮ ሁንዱማ ፕሮፌሰሮተ ሞርሚ ካራናጋ ገገፈመን ደገረኒፊ ኢታመናወሊኖ ጀታ ኩኒሞ ገርጋር ሰጠለነማ ኑት በልኢናን ረቶጀን ወሊን ወልሲመታ ደበለታንሞ በቀለ ገርባ ኪታብ ማርቲን ሉተር ኪንግ ቆራቴ አፋን ኦሮሞ ቲኬ ኩኑንዱ ድሚሳ ኑፊስ አከበርሲ ሶታት በረቶተ ኬኛፊሞ አከበረቶታት ዋን ፈየዱፍ በርባች ሱተኡ አመነ ዲሞተ ፕሮፌሰሮተ ቢዮቲ አዳ አዳ ጃርሚያን ስኮለርስ አት ሪስክ ጀደሙ ኑዲኤ ሴኬሳ ካን በቀለ ገርባ ፍለኔ
አዱኛ ረት ወልማገለ አካታ ሙለቴን ቤክነን ለሞኒ ሰበብ አዳዳቲን ቄሆ ፊረቡ ቃጅረኒ አርጋቲ ጅራን ጀቱ ዶክተር ጀነን በራደርብ ጀቹንስ በረኩማ ለማፍቁ ጣጃድዋ ለሞኒ ገረ ሚሊዮን ጃተሚሸኒ ቄሆ ፊረቡ ቃኒ ጎዳንስ አዳዳቲ ታጥለሙሳኒ አደቺስ ከናፊስ ዩኒቨርሲቲን ፌርፊልድ በረቶ ተሳ ደርገጎት አንድሬፍ ዲግሪ ድራ በረቻ ጅራን በርባችቱማ ሁጂ ሐዋስማ አከበከኒፊ በሩምሰ ሁጂ ገርጋርስ ነሞታ ኦካኒስሞ ሂማኒታሪያን አክሽን ጀደሙ በርሲሱ ጀልቀቡሳኒ ናይብስቲ ጀርኩነጋ አኩማበክተን በረቶንስ በርሲስቶንስ ዋይ በቀላዲሲ ዋይ ኦሮሞወን በከንንጅሩ ካናፈጋ ኦዴፈኖ ለፋካአኒ ወልትቀበቹን ሁጂ ሳኒያን ድራቱሪ ዶክተር ጄኒን ዋን አባታ ስኮላርስ አት ሪስክ ራ አርገተ በሬፈሞተ ዳብሌ ምርገጠለነማ አነካ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ይፋ ወልትቀበቹዳን ኢጆለሺ ሴሚስተራ ወለካ በርሲሰቶርት በክቶተ ዲማ ኦሮሞቲፊ ኢትዮጵያ ቆራተኒፊ ዲማ ከነራቲ በሬሳን አማቶኮ ከራስ ካይፒቲን ኩታሺት አፈርተ ኢሳን በረቶተ ሺቲ ኢብሰጥኖ ጎዳኒፍ አንስ በረቶኒሺ ማልትቲ ዳጋሜ አንጀዱ በኩዳጀቸን barattoota Dr. Jenny keessa tokkoon mana kitaaba keessan kitaabni waa'ee baqqalaa garbaa haasa'uun jiru. Kanaaf imalli keessan gara interneeti ta'uunsaan oolu mi'eessa jalqabdanii salphaa turee jedheen gaafadha.
It took a lot of googling and a lot of time and some of the sources as well.
Google gochuun yookiin interneet irraa odeeffannoo barbaaduun yeroo guddaa nurraa fudhate. Wanti tokkichi kutaa keessatti mari'anne immoo nama mana hidhaa jiru tokko odeeffannoo barbaaddee dhabuun xinnoo nama jeeqa. Sun hojii keenya amma tokko rakkisaa fi ulfaataa godhus odeeffannoowwan amanamootaan addaan baafnee fayyadamuun milkoofnee jirra. Dhimma Baqqalaa qofa otoo hin ta'in haala Itoophiyaa keessa jiru walumaa gala baruudhaaf carraa nuuf uumeera.
Samboo egaa waan kutaa keessatti baratanii fi odeeffannoo ofii qotanii immoo interneet irraa argatan kana walitti ega kuufatanii booda waa'ee Baqqalaa Garbaa barsiisuudha, beeksisuudha, yuunivarsiitii isaanii keessatti sagantaa adda addaa qopheessan. Hojjaa duraatii amma jimaatatti qophii qabiyyee adda addaa qabu karoorfatanii hojiirra oolchan. Guyyaa duraa barattoota mooraa yuunivarsiitii keessaa walumaa gala waa'ee Itoophiyaa haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu barsiisuudha. Poosterii adda addaa maxxansanii gaafii namoota deebisaatii oolan. Gaafa hojjaa lammaffaa immoo.
Following day we had a group panel discussion in the lounge of one of our.
Guyyaa ittaan immoo marii garee gareedhaan godhamu irratti xiyyeeffanne. Kan hangoon immoo iddoo bal'aa laawunjii jedhamu dormii keenya keessatti. Dhimma kana ilaalchisee waan jiru bal'inaa fi gadi fageenyaan irratti mari'anne. Kamisa immoo pirezenteeshinii poosterii guddaan irra deebinee mul'isne. Simpoziyeemii qorannootu kaampaasii keessa ture. Sun barattootaa fi hawaasa bal'aa mooraa keessa jiru dhaqqabuudhaaf carraa gaarii ta'e. Jimaata immoo laayibrarii keessatti sagantaa addaa qopheessine ammas haala Itoophiyaa keessatti uumamee fi deemaa jiru bal'inaan barattootaaf ibsine.
Waan barattoonni fi barsiistonni yuunivarsiitii Fairfield wajjin hojjetan kun irra caalaan dhagahame garuu qopheessitoota sagantichaa keessaa yaada barataa abshaalli tokko fuudhee hojiirra oolchani. Keekii xixinnoo kapkeeks jedhamtu takka Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessa jiraachuu isaatii fi hidhaadha akka bahu amma danda'aniin mirga isaatii falmaati akka jiran beeksisuudha. Hashtag firii garbaa kan jedhu waraqata xixiqqoo irratti barreessanii maxxansanii kapkeekii san irratti sussuuqan jechuudha. Egaa namni hundi keekii hodha yeroo jedhaniin keekicha fudhatanii achumaan barreeffama san laalanii waa'ee isaa gaafatan jechuudha maal inni jedhanii. Egaa suni nama baay'ee akka isaan harkisee fi gaafii akka gaafataman isaan qarqaare waa'ee Baqqalaa Garbaa beeksisuudhaan namootatti himuudhaan carraa guddaa isaanii uume. San biras darbee barruuleen Connecticut Post jedhamu godina san keessatti interneet irratti maxxanfamu jechuudha. Suuraa keekisanii fudhachuudhaan hojii barattoota kanaa barreesse. Sun immoo yuunivarsiticha keessatti qofa odoo hin ta'in walumaa gala godina san keessatti interneet irratti namni waa'ee Baqqalaa akka beeku nu qarqaareera jedhanii baay'ee gammadan. Walumaa gala garuu deebiin barattoota fi hawaasa naannoo irraa argatan maal fakkaata laata? Gara barataan dubbiseettas hin deebisa.
Reaction from students was actually pretty fascinating because even though we are kind of, you know, in our own.
Deebiin barattoota biraa arganne dinqiidha. Sababiin isaas hundi keenya waa'ee dhimma keenyaa irratti xiyyeeffanna. Dhimma kana irratti hojjechuun keenya garuu waan biyyoota kaan jiru akka barru ija nu banuu qofa otoo hin ta'in haala keessa jiru deebinee akka gamaagamnu nu barsiise. Profeesaroonni kaampaasii keenya keessa jiran barattoonni. Nama nu arge hundatu nu dhaggeeffate. Kaayyoon keenya mirga Baqqalaa Garbaatii dubbachuu fi odeeffannoo dabarsuu ture. Gama saniin milkoofneerra.
Dhumarrattis barataan kun waan jireenya isaa guutuu itti fayyadamu waan guddaa koorsii Dr. Jaanii kana keessa barachuu isaa naa tuqe.
I think what really touched me the most was the fact that he was essentially just a man.
Wanni baay'ee akka natti dhagaame. Nama mirga uummata isaatii falmaa ture ta'uusaa nama mirga walabummaa uummata isaatii falmu nama innii fi uummanni isaa uummanni Oromoo walabummaa isaan gitu akka qabaatan nagaa falaa jiru akkana odoo ta'ee jiru rakkoo keessa galuu isaati.
Hojii barattoonni kunii fi barsiistonni isaanii hojjetan kanaa bu'urri dhaabbata Scholars at Risk. Dhaabbanni kun beektota sababa hojii isaaniitiin walqabatee biyya keessa jiraatan keessatti balaadha fi dhiibbaa mirgaatiin saaxilamanii dahoo ta'uudhaaf dhaabbate. Waye hidamu bakala garba erga dagenye bubule rananjete dabatichatti directori dame falmi mirgad alanama Claire Robinson. Yero amma kanas Dr. Marara Guddina dabalate hojin bektota Ethiopia itta mirgad alanamati saat ilamanirratti hojjechaa jiran akka jiru nattimte. Duragaru University in Fairfield dimma bakala garba barsiisuudha filusa bua baaya garsiisa keessa tokko nu qoodda.
Scholars at Risk organizes an advocacy day in DC and one of their students traveled to
Scholars at Risk DC keessatti wagga gat guyya falma mirgana ma qopeesa baratan tokko Fairfield ra sirna sanarratti maajuuf carraa argate ture. Yero sanatti jechuun baati bitoota sadarbe bakka bu'aa ummata kan godina kennatikeet wajjin wal arge dhimma baqqalaa wajjin mari'ateera. Kun egaa hojiiwwan odeeffannoo akka qaamota barbaachisaa ta'an hunda dhaqqabu goonu keessaa tokko.
Dhaabbanni Scholars at Risk dhiyeenya kana hidhamuu Dr. Mararaa Laalchisee ibsa baaseera. Daayirektarri dhaabbatichaa akka jettutti hidhamuun Dr. Mararaa isa qofaa odoon ta'in beektota biyya san keessa jiran hundaaf balaa guddaadha.
So again in this case he was traveling to Europe to speak about
Ega kana yo ilale Dr. Mararaan gara Europe kan imal hala biye sa ke sijiru ibsuf namotan walarguf jecha kun imo jequmsa qulmo walarguma wan walargumiti kun mirga bektota kan yadaf bekumsa sani walabuman ibsachuti wan parlama Europe durat diyachun hasa dagesisef namotan wan walargef hidamuste manamurti timatamunsa dogogora gocha kana kun isa qofamiti beektonniif qorattoonni hawaasa san keessa jiran afaan ofii akka cufatan waan beekan akka hawaasaaf addunyaaf hin gumaachine gochuudha. Kanaaf nu yaaddessa.
Karoora yeroo dhihootti qaban keessa
If we are able to issue a report on wrongful prosecutions in Ethiopia
Mannaa dogoggoraan akka Itoophiyaan namoota irratti mannaa dhiheessaa jirtu irratti gabaasa qopheessaa jirra. Sana innaa xumurre immoo sagantaa tokko qopheessuuf deemna. Profeesaroota lamaan kana irratti qiyyaafachuu keenya itti fufna. Yuunivarsiitii Wankaanis akka dhimma baqqalaa garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa kana irratti hojjetan gochuuf irratti hojjetaa jirra. Kan biraan koomishinarri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa daawwatee deebi'uun beekamaadha. Oromiyaa daawwachuuf dhorkamuunsaa baay'ee nu yaaddessa. Rakkinni inni ijoon achi waan jiruuf namoonni hedduun kan hidhaman naannoo Oromiyaarraa waan ta'eef jechuudha. Waxabajjii dhuftu deebi'ee akka biyyatti daawwatu waan dhageenyeef odeeffannoo qorattoota keenya biraa arganne mara koomishinara kanaaf ni dhiyeessina.
Ergaan keessummoonni kiyya hundi itti walii galan addunyaan maatii tokko dhimma ofii keenya qofa odoo hin ta'in akkaataa addunyaan itti oolte bultutti gurra qabu. Amma dandeenyetti immoo namoota sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaan dhugaa jiru addunyaadha ibsuu qabna. An jedhu sagantaa kiyya kanumaan an xumuraa ani Tigist Gammeeti.